نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله منتوينو ndiloleni tipitilize kukambila na kwathu pa nkhani yokhudzana ndi njira ya sunna yopangila adhan mbuyo mutu tidalekezera pa mfundo number 14 ndipo munthawi ino ndiloleni kuti ndiyambile komanso kupitiliza pa mfundo number 15 mfundo yitu ikuyamba ndi kunena kuti ngati muli malo oti ndi otalikilana ndi midzi kapena mzinda komwe kulibe munthu oti mutha kupemphera naye ngakhale mutakhala kuti muswalinokha mukuyenera kupanga adhan komanso iqama ngati mungapanga adhan ndi iqama kenako ndikuyamba kuswali angelo adzaswali nanu limodzi umboni wa masala amenewa ukuchokera pa hadith yomwe ikuchokera kwa Uqba radhiyallahu anhu yemwe akufotokoza kulongosola unena kuti ndidamuva mthenga wa Allah madayiso ndi mtendere zipite kwa iye akunena kuti Allah subhanahu wa ta'ala amasangalala pamene mbusa wankhosa ndi mbuzi amene ali yekhayekha pamwamba pa phiri akuitana adhan kenako ndikuyima kupemphera kotelo Allah subhanahu wa ta'ala amanena kuti tamuonani kapolo wangayo akupanga adhana ndi kuswali kundiopa ine ndamukhululukira kapolo wanga ndipo ndikamulowetsa kumtendere ndikamulowetsa ku janna hadithi ina ikuchokera kwa Sayyiduna Salman al-Farisi radhiyallahu anhu iye yuto afotokoza unena kuti mthenga wa Allah madayiso ndi mtendere za Allah zipite kwa iye adati pamene munthu nthawi yoswali yamukwanira ali kumalo kumwe kulibe wina aliyense akuyenera kupanga udhu ngati sangawapeze madzi akuyenera kupanga tayammum ngati akupanga iqama asadayambe kuswali angelo ake awili adzaswali naye limodzi ndipo ngati angapanga adhan ndi iqama shughuli cha asilikali ya Allahu subhanahu wa ta'ala ndiye kuti adzapemphera naye limodzi ndipo mapetotu olekezera angelo soiza kuti kushuluka amakhala ambiri kotero kuti ngakhale mapeto pamene alekezera angelo kuti athelapati sipamadziwika iyani tikupitano pa mfundo number 16 mfundo number 16 kunena kuti ngati swala zambiri zikubwezidwa mu nthawi imodzi kudzangopangidwa adhan ya swala yoyambirira yokhayo basi komano iqama izayenera kupangidwa pa swala iliyonse imene mukubweza ndipo umboni wa masala amenewa ukuchokera pa hadith yomwe ikuchokera kwa Sayyiduna Abu Ubaida rahimahullah iye yutu akulongosola kuti bambo ake omwe ndi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma adafotokoza kunena kuti pa nkhondo ya Khandaq nkhondo ija yomwe imatchedwa kuti nkhondo ya ngalande adani achisilamu adamutangwanitsa mtumiki sallallahu alaihi wasallam adani achisilamu anthu amene amadana ndi chisilamu adamutangwanitsa mtumiki sallallahu alaihi wasallam komanso otiosani mtumiki yekha ngakhale asilamu ena onse amene anatenga nawo gawo pa nkhondo imeneyi nawonso anawatangwanisa kufikira kuti swala zokwana zinayi zidawadutsa ndipo gawo limodzi la usiku lidaliso litapita kenaka mtumiki wa Allah madayiso ndi mtendere zipite kwa iye adamuza olemekezeka Bilal radhiyallahu anhu kuti apange adhan atamaliza adhan adapanga iqama ndipo onse adabweza swala ya dhuhur kenakotu Bilal radhiyallahu anhu adapanga iqama ya swala ya asir ndipo adabweza swala ya asir kenaka Bilal radhiyallahu anhu adapanga so iqama ya swala ya maghrib ndipo adaswali maghrib ndipo pamapeto pake ada apanga so iqama ya swala ya isha ndi uswali onse swala imeneyi swala ya isha.